Ajubatik International. Love Omutima Guruma.
Sounds Marina.
Hello, baby, Olimba. Olimba nyona we Olimba. Omutima Guruma nze munda. Ngo wango chari kabalagala. Gona ne gumbalagala. Simanyi nze ona jadi. Wabula waninyambye ye. Oiteo. At least for a real one. Nzo mutima gunuma. Gunuma nyonze gunuma. Gwagala nze penjagala ye. Oh, oh. Baby nze mkwagala ye. Mkwagala vyadala ye. Baby nze mkwagala ye. Fukira chikapo cha jula njagala kuwa lavu njakula vina na mtima gwange lavu na yere.